Toto ni mkali kabisa mentali kani kalisha mapenzi ya menishika over me. Moto ni utanipeleka mwenzako na ningene kajisi unavoselereka over me. Chukunye fridge shika ubaridi ukitulize, tembea na pepo pupomba ya tuupulize. Sipa kupanga nyumba yako wasiulize, chana na DMs kakuna swalio niulize. Mini na speedy mama soveda tekirize, ini ya sali na lindo na nyuki msikatize. Nikiwa mbali wetu mapicha nijimalize, nile nishibe kasema mama nisibakize.
You are not the bestie, we are not the bestie, which is the best thing, cinema rafiki. My bestie wamebaki na eti 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 Johnny my love na kupeti peti eti nyama yangu shida nini kuimarinate kileleni baby girl be my guestie ma keen experience shows and show maneno mapya sina siasa kwenye mapenza inati na vina I say kama jicho linavyohitaji kope I say ukifilisika hisia njoni kope I say sina riba kitobo ni kazi yangu kuziba
da 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 da, da. Umenimaliza
da 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 da
na kile kabisa ya data
da 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 da
umenimaliza
da 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 da.
Kikutazama machoni naona makopa kopa, nalegeza sauti tasema siku kufoka foka. Wanaotusema na waitia mamangu adija kopa, na tamu yako nakupa popote unapotaka. Sema leo nataka kwenye bathroom au hayat, twende zetu tuka book room. Nakupa 3D wengine wanaendelea kuzoom, mixa kitu cha chuga kichaa kipande boom. The way you touch my neck, touch my back, touch my boo. Don't ever wanna look back, all my exes will be mad at you, boo. Unavonifanya situjali ukiona side chick, kinibandua sibanduki wendelea tu. Mwambie mwenzangu waelewe mindo main chick, na ukipenda mlete tu mle wote tu.
Tukianza siachi katikati niku na itikadi mwisho, mindset on air dina party party slipo. Shona kupea free na sitaji dipo, chamge yao ni damali safi chito. Bank na miku patia madoba die, stanza mihu waza mapose walai. Close your eyes and let me hold your thighs, and it ain't no surprise I never told you lies. Yeah, 'cause black men don't cheat.